Ewangula magombe nayo gwenzize kugambe usanyo lokokali eyo kubage yena lumbe kosa mirembe tusende chigambo simbude eyalwana kulwange gwaloko sali wokulwani
mukama line chisa naye mukama talekerera nse Uganda mukama lino obuyinza olabane Yesu ya wangula amagombe mukama line chisa naye mukama talekerera nse Uganda mukama lino obuyinza olabane Yesu ya wangula amagombe ngenda kuba sitani ewa Yesu nswakide manya manji kumulembe guno Yesu gampa de chepanka lelo sitani anti buku kerede chikutambuza mugwanga lino zunze ndwade baja ulinga banga mbuka sitani kafude na galo gendo kukazi katenga katude kumanya manjo ulwale ronze nyimiride ngenda kuba sitani abenge mpute fude nasaba katonda manyo ulwale rampade musabu gendeno kuchanga nekalenga atade kusabo imbo gambe tistani afude tistani agude tistani awede chane meso kata kululi chali chidede nebo kuboda molu wale ronze maliride sigenda kutula paka nganange mpangu de ni Yesu kumusalaba ya gama tichiwe de
mukama line chisa naye mukama talekerera nse Uganda mukama lino obuyinza olabane Yesu ya wangula amagombe mukama line chisa naye mukama talekerera nse Uganda mukama lino obuyinza olabane Yesu ya wangula amagombe
teyeba kati yakowa Yesu paka ngali muguru eleka koze binji mosi Yesu ebya magero yazuki za bafa natambuza abalema nazibula abazibe yawandika binji mose byeta gabi mala yatuwe moto kenene munseno nyaji kwatamu wasamire mevudde yo mite mitonji tuddemu gabadafu ma Yesu epeso kute kucham alwana ne Yesu kanise ne kwata jam aliye yabulire njiri ekitibwa nkusamu bulire njiri ya mazimere yo bulamu gano bulire njiri nzamanyi nkuzamu ogenda muguru onye kumazaga go bulamu badale sojibulira maze muguddemo okulwane sitani katonda musaba gamu njagala nkube sitani muguru ne munsavemu kankube sitani bwenko wandeta samu samu bwako omukyambu wandeta zamu zamu bwako waswanga vayo mbazamu anti waswa bayimbira ndi mwana weru chamu kati gwabadde akoyo tuyimbira nze kuwema eno ne wobo okoye kanisa eno oli mwana wamu bw'oyagala ngo tuyimbiro jano tuwamu olwokuba oli wa sitani kyovudde ogwamu kyukodde wa Yesu enamanyo semu
mukama line chisa naye mukama talekerera nse Uganda mukama lino obuyinza olabane Yesu ya wangula amagombe mukama line chisa naye mukama talekerera nse Uganda mukama lino obuyinza olabane Yesu ya wangula amagombe
abantu onakole afa Yesu baseka beunya yalokolanga abalala ku musalaba yerokole bamuzika ne bagamba nti afudde kyo kiwedde tebandi katonda mugurudirwa apanga waita na kusatu ne bagamba azukide atudde ku mukono ogwa ddio gwa mukama muguru yekalo joga mbegwe ne Yesu tuenka nankana taliyo atenga tali bayo tufana no musajjo omuzi waiti ba Judasi kwata Yesu na mutunda nga yagala sente yamemulwe birungi byafunye nti anawangula tamanya nti obulamu obw'omwoyo yali abutunda nti yatunda Yesu nga manyi nti Yesu ali vamu kubirungi byakoze byamagere mpina abawamu yasanga Yesu nga mtu alamanyi ne gagwamu yasibira ku mtu omwanvu omugwane Yesamu omuntu eyali omulamu ensi najivamu ati buliake na nguzi Judas era byebyamu malamu
mukama line chisa naye mukama talekerera nse Uganda mukama lino obuyinza olabane Yesu ya wangula amagombe mukama line chisa naye mukama talekerera nse Uganda mukama lino obuyinza olabane Yesu ya wangula amagombe.